She's so good in a muta kinami. Mwenda tesereje ongamani. Si banduki kwa kea silani. Penzi la kitamu zaidi ya salie. Anani pagavi wewe. Penzi la kitamu la nifanya nilewe. Nikiwa down, anaongeza makeke. Oh yeah, ni nani kama siye yeah, yeah. Waweza kurusha mabega. Mikono kainua surrender. Vimigu kavitupa kisela. Inama, inama, my baby, chutama, chutama. My lady, inama, inama, my baby, chutama, chutama. My inami, inami. Inami, inami. Inami, inami. Inami, inami. Kinami pretty mommy, she's an animal. I know the post to flow, she makes me want that one. Kinami kwami zuka kama criminal. Ah, ba, 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 ba. Kinami osi hemi kini chekea. Kapozi misi kosu kinangalia. Bibina misi windi na kutunzia. Oh mama. Waweza kurusha mabega. Mikono kainua surrender. Vimigu kavitupa kisela. Inama, inama, my baby, chutama, chutama. My lady, inama, inama, my baby, chutama, chutama. My inami, inami, na-na-na. Kina-na-na. Kinami, inami, na-na-na. Kina-na-na. Kinami, inami, na-na-na. Kina-na-na. Kinami, inami, na-na-na. Kina-na-na. Kinami, inami. Just wine for me, girl. Pull up your socks, let me dance with you, girl.
It's Paul Affection on the beat.
Inama, inama, my baby, chutama, chutama. My lady, inama, inama, my baby, chutama, chutama.
Kinami nami.